chuk chuk chuk. Hey, yo, Trump.
Maneno yenu sio msumari, kusema kwamba yatanitoba, na tena wala wala sijali, sio ni jipya la kunikomoa.
Kisha nipenda Mungu na mama yangu inatosha.
Wakijapata wanantukana, ah.
Nachojua majuhu.